waxaad moodaa in doorashadu markii hore wiyagii hore waxaad moodaa in haweeneydan Hillary ay aada ugu horreysay, laakiin waxaad moodaa wiyagii hadda lasoo dhaafay in isaga laftiisu uu isleeyahay janis baad leedahay aada madaxweynenimada ku guuleysato, maadaama oo nambar boolkii la qaaday ee yacni aragtida dadweynaha isu soo dhadhawaatay. Marka tan waxay keliya oo hadda isaga uu ugu talagalay loona design gareeyey looguna talagalay dumarka caddaanka welibana ee shaqeeya ee middle classka ah inuu kusoo jiito, oo waa wax yacni waa waxaana dhahaan political ploy oo yacni la rabo in iyaga dumarka shaqeelaha ah ee caddaanka ah ee middle classka ah ee daycareka u baahan ee dhaqaalahoodan ilaa 700,000 ilaa mataqaana 200,000 oo dollar u gaarayo oo weliba si fiican lacag fiican sameeya, ayuu ugu talagalay inuu tani incentive uga dhigo si ay balmar kale ay uga fikiraan inay ninkan u codan karaan in kale yacni.
Marka maxaa dhacay dumarka intaa lacagta ka yar sameeyaa aysan qorshahan uusan ugu danaynayn oo dumarka lacagtoodu ay ilaa xadkaas gaarsiisan tahay un ay qorshahani wax ugu tarayaa?
Waxaa kaloo ku jirta inuu yidhi qofkii 200,000 ku sameeya abase labada qof oo wada jooga oo 500,000 dollar sameeya ka badan eligible umaha. Taa waxay tahay inuu marka iyada lafteeda kusoo jeedanaya oo kaga cararaya in la yidhaahdo dadka richka abase yacni maalqabeenada ah ayuu siinaya tax benefit ayuu ka cararaya. Marka middle classka wuxuu u target garanayo waa dadka likely voters la yidhahdo ee inta badan codeeya. Dadka noocaas ah waa dadka sida yacni usually la dhihi karo haweenka mataqaana 4-year 4 sano degree haysta ee shaqo professional ka shaqeeya, kalarkood inta badan waa haweenka caddaanka ah. Dadka noocaas demographic noocaas ah ayaa u badan dadka codeeya marka ay haweenka codeeya. Marka isagu strategiyadiisu iyaga ayay ku aadan tahay, laakiin dadka low income-ka lafteeda waxaad moodaa inay ugu jirto qorshayaalka yacni inay ay haweenka 6 week oo kale in la siiyo oo mushaharkooda u socdo markay ay ilmo dhalaan oo kale, taa haweenka o dhan baa ka faa'iideysan kara. Marka guud ahaan haweenka o dhan buu arrintan ku targad garanayaa, gaar ahaana haweenka caddaanka ee shaqeeya ayuu targad garanayaa.
Donald Trump dumarka waxaa la sheegaa inuu yahay nin waxoogaa cunsuriyeeya, hadallo badan oo la sheegay inay dumarka meel ka dhac ku yihiinna waa uu yiri. Tan ma kusoo dhoweyneysaa ama ma siineysaa taageeradii dumarka?
musharax caadi hadduu ahaan lahaa sida aan kule aan aaminsanahay oo yacni sida musharaxiinta hore ee xisbiyada labada xisbiba yacni oo soo maray waddankan hadduu ahaan lahaa oo arrintana soo bandhigi lahaa wax badan bay u tari lahayd. Laakiin waxaad moodaa taariikhdiisii hore inaysan baabi'in karin maadaama doorashadii bilii barh ka arsan tahay waqti ma uu haysto uu runtii ku difaaco dhibaatooyinkii hore uu geystay haweenka iyo dadka laga tiri badan yahay oo tiiba yacni rekordkaasa hor yaalla. Taasaa adag inuu runtii kasoo gudbo oo tani un ay noqoto un Donald Trump cusub inuu noqdo aada bay arrintaas ugu adag tahay. Laakiin si kastaba ha noqoto ee kolley isaga xaggiisa hadda waxba kuma waayo inuu arrintan kale soo barbardhiga hadda.
Dumarka oo kale sidee u arkayaan marka hadda la yidhaahdo xilligan qorshahanna uu yahay qorshe runtii la dhihi karo dumar badan oo dalkan ku nool ayaa faa'iido ugu jirta ama waa baahida ay qabaan inta badan dumarka dalkan ku nool? Sidee dumarku u arki karaan?
Falastiin waxaad ogaataa arrinta saan hore u sheegnay, qorshaha dadku ugu talagalay waa dad aqoon leh oo dumarka aqoonta leh caddaanka u badan weliba. Dadkani yacni waa dad waxbartay had iyo jeerna codeeya. Marka waxay og yihiin musharixiin badan oo xataa haweeneyda Hillary yacni barnaamijyada daycareka sida jaalka caruurta meelaha jaalkeerka la geynayo iyada lafteedu welibana dumar ah, barnaamijka ay ugu talagashay ayaa laga yaabaa xataa inuu uga benefit bato barnaamijka isagu wado. Taa lafteeda ku talagal oo waa laba aragti oo yacni tartamaya ayay noqon doonaan iyadu. Marka inkastoo ayna weli detailska ayna soo daynin, waxaad ogaan doontaa in maalmaha soo socda laga yaaba in iyada lafteedu barnaamijkeedu uga fiicnaado dumarka barnaamijka isagu hadda uu ka hadlayo, maadaama iyadu ay yacni siyaasadda dhinaca yacni liberaalka ay xigto oo had iyo jeer xisbiga dimuqraadiga lagu tirin jiray inuu u roon yahay dumarka iyo haweenka iyo caruurta iyo waxyaabaha noocaas oo kale. Marka taasaa keenaysa marka haweenka noocaas oo kale inay ay shaki ka qaadaan arrintani inuu arrin siyaasadeed oo cod ku raadinayo mise uu arrin ka dhaba uu hirgelin karo. midda kale ee meesha ku jirta waxa weeye qaabka ugu bixinayo lacagtani meesha ay ka bixinayso muna sheegin maadaama isagu xisbiga conservativeka muxaafidka uu ka socdo. lacagtan faraha badan uu dumarka kusoo jiidanayo lacagtan xaggee ka imanaysaa? kama una jawaabin jawaabtaana marka debate ay galaan isagii haweeneedu Hillary Clinton oo debate ka soo socota bishan hadii uu ka jawaabo way arintaas meesha lacagtan ka imanayso yaani cashuuraadka way dafs yaani deynta waddankan waa yareynaya waxaanu lacagana waan spend gareynaya isma keenay doonto taa la soo marka dhibaato ku taysaga